Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Let it rain.
Let it rain. Open up the
we want
Taken out for 40 days and nights.
Bwana anapelekwa nje kwa siku 40 na usiku 40.
So he can be tested.
Ivi kwamba akajaribiwe.
And down the line when you read.
Na unapoendelea kusoma.
He comes back now and stands at the pulpit. And he says, the power of the Lord has anointed me.
Anarudi tena nasimama katika madhabahu na anasema nguvu za Bwana zimenipaka.
Has come upon me to preach the gospel.
Zimekuja juu yangu ili nihubiri injili.
You see?
Waona?
So when the Lord goes out in the wilderness,
kwa hivyo wakati Bwana anapoenda kule nje jangwani,
he can be able to encounter the Spirit of God.
Anaweza kukutana na huyu Roho wa Mungu.
Then he can really be tested.
Alafu kwa hakika anaweza kujaribiwa.
And strengthened.
Na kutiwa nguvu.
And proved.
Na kujaribiwa.
And empowered.
Na kutiwa nguvu.
Now he can do the mission for which he was called.
Sasa anaweza kufanya mwito ule alioitiwa.
Just a little bit of verse 6 of chapter 4. He says, if you are the Son of God, throw yourself down, for it's written, he will command the angels concerning you, and they will lift you up in their hand.
Sehemu kidogo tu ya mstari wa sita, anasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini kwa maana imeandikwa, ataamrisha malaika kukuhusu wewe, nao watakuinua juu, mikononi mwao.
And the Lord begins to realize where he should draw the power from.
Na Bwana anaanza kutambua pale ambapo anastahili kutoa nguvu zake kutoka.
To be able to defeat the devil.
Ili aweze kumshinda shetani.
Actually, let me tell you one thing.
Kwa hakika hebu niwaambie kitu kimoja.
In that fasting,
katika huko kufunga,
he broke the back of the devil.
Alivunja mgongo wa shetani.
That's why fasting is so critical.
Na ndio sababu kufunga ni muhimu sana.
What I'm teaching today is so critical.
Kila ambacho ninafunza leo hii ni cha muhimu sana.
Because in that fasting and solitude,
maana katika kule kufunga na upweke,
he finished the devil from there.
Alimaliza shetani.
Because he said, it is written.
Maana alisema imeandikwa.
It is written.
Imeandikwa, imeandikwa.
He threw the devil back to the word. And the devil knows the word, so he ran away.
Naye shetani anajua neno, kwa hivyo akatoroka.
That is where your power is, the word.
Hapo ndipo nguvu zako zilipo, katika neno.
So in that solitude there,
kwa hivyo pale katika upweke hapo,
the Lord defeated the devil.
Bwana akamshinda shetani.
So it's very critical you understand the importance of wilderness.
Kwa hivyo ni muhimu sana upate kuelewa umuhimu wa jangwa.
Wilderness is an absolute necessity as a Christian.
Jangwa ni umuhimu kabisa kama Mkristo.
You have to step out in solitude.
Lazima ujitokeze na ujiweke kando katika upweke.
You have to step out of your comfort, your groups.
Lazima ujitokeze kutoka kwa raha zako na starehe zako na vikundi vyako.
Your phone calls.
Na simu zako.
I know at times there are fastings that the Lord told me, I will fast by just turning off my phone.
Ninajua wakati mwingine kuna kufunga ambapo Bwana aliniambia nitafunga kwa kuzimisha tu simu yangu.
I will fast a speech fast.
Nitafunga kifungo cha usemi.
He told me, you don't speak.
Akaniambia usionge.
You just cut it off, you mute.
Wewe usionge, nyamaza tu.
You need to do some of those things.
Utahitaji kutenda baadhi ya hivi vitu.
And in so doing you can encounter God.
Na kwa kufanya hivyo unaweza kutana na Mungu.
You mute completely, nobody can reach you completely.
Unanyamaza kabisa, hakuna wezae kukufikia kabisa.
And you just go down there.
Na unaenda pale chini.
And you just pray and talk to the Lord.
Na wewe unaomba tu na kuongea na Bwana.
And it's so critical for us to even have a place where people can go and fast. It's very important in the physical.
Na ni muhimu kwetu kwamba tuwe na mahali ambapo watu wanaweza kuenda na kufunga. Ni muhimu. muhimu sana katika hali ya asili.
But again, down there you see that finally the Lord begins to preach.
Lakini tena pale chini unaona ya kwamba hatimaye Bwana anaanza kuhubiri waone.
Hallelujah. He begins to preach and he says power has fallen upon him, and he reads from Isaiah 61.
Anaanza kuhubiri na anasema nguvu zimemshukia, naye anasoma toka Isaiah 61.
After coming from the wilderness.
Baada ya kutoka jangwani.
Moses, after coming from the wilderness, now he can be used to save the children of Israel out of wilderness.
Musa, baada ya kutoka jangwani, sasa anaweza kutumika kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika jangwa.
The children of Israel also.
Wana wa Israeli nao pia.
Let me tell you one thing.
Hebu niwaambie kitu kimoja.
The journey between Egypt through the Sinai into Israel can take 3 days.
Safari katikati ya Misri kwenda Israeli, ukipitia Sinai, inaweza chukua siku 3.
But 40 years he gave them through there.
Lakini kwa miaka 40 akawapitishia pale.
He allowed them to go there for 40 years.
Aliwaruhusu waende pale kwa miaka 40.
They went around, they came back here, they went around.
Wakaenda hapa, wakarudi tena, wakazunguka.
And in the process you see 1 Corinthians chapter 10.
Na katika hatua hiyo unaona Wakorintho wa kwanza mlango wa 10.
Some of those that were murmuring, kill them.
Baadhi yao waliokuwa wakinungunika akawaua.
He separated them, washed out the flesh.
Akawatenga, akauosha mwili wote.
He cleaned out the flesh.
Akasafisha, akatoa mwili wote.
Some of those that were disobedient, sent them in the front, they were killed by the enemy.
Na wale ambao waliokuwa hawawezi kutii, akawatuma katika maadui, wakaweza kuuawa.
He left only those that could enter the promised land.
Aliwacha wale tu peke yao ambao wangeweza kuingia nchi ya ahadi.
And do the will of God.
Na kufanya mapenzi ya Mungu.
You see the nature of God.
Waona asili ya Mungu.
When the Lord sends you into wilderness.
Wakati Bwana anakutuma katika jangwa.
He strengthens your resolve to walk by his covenant.
Anatia nguvu uamuzi wako wa kutembea katika agano lake.
So you choose God and not man.
Kwa hivyo unachagua Mungu na sio bin Adam.
And when you choose God, listen to me somebody.
Na wakati unachagua Mungu, nisikize wewe mtu.
When you choose God, you will not be compromising.
Wakati unachagua Mungu, hautakuwa ukikubaliana.
When they went out, they told them, when you meet the Amalekites, slaughter them, finish them.
Wakati walienda nje wakaambiwa ukikutana na Waamaleki muwachinje, muwamalize.
They slaughtered them.
Wakawachinja.
You see?
Waona?
You will be able to be used of God to terminate the enemy.
Utaweza kutumikiwa na Mungu kumharibu na kumuondosha kabisa adui.
You will not compromise with the devil.
Hautapatana na adui tena.
And God is not tolerant to compromise, you know that?
Na unajua vyema kabisa Mungu hawezi kuvumilia kukubaliana.
When Eli was compromising to sin, he finished him.
Wakati Eli alikuwa anakubaliana na dhambi, akammaliza.
When Saul, the king, was compromising with the other king, did not kill him, the Lord finished him, took
wakati
him out.
Sauli ambaye alikuwa anapatana na mfalme akakataa kumaliza huyo mfalme mwingine, akamuondoa kabisa.
So God does not compromise to sin.
Kwa hivyo Bwana hakubaliani wala kupatana na dhambi hata kidogo.
So part of the reason he takes you through wilderness, so you can shed that part of you that compromises with the devil.
Kwa hivyo sababu moja inayofanya na kupitisha katika jangwa, kwamba uweze kuondoa ile asili ndani yako inayopatana na shetani.
You see, they were going to the promised land.
Waona walikuwa wanaenda katika nchi ya ahadi.
3 days you can reach there. It's a very short distance, but 40 years. So you can clean them up.
Siku 3. Waona ni kitalifa kifupi sana, unaweza fika pale, lakini kwa miaka 40 hivi kwamba uweze kuwasafisha.
And he cleaned them up and he sent snakes to kill some of them.
Naye akawasafisha na akatuma nyoka kuwauma baadhi yao.
He washed them until he found the right ones to take in.
Akawaosha hadi alipopata walio stahili kuwaingiza.
There is a right part of you that God wants to bring out.
Kuna sehemu iliyo sawa ndani yako ambayo Bwana anataka kuitokeza.
We need to go through wilderness.
Tunahitaji kupitia jangwani.
We need to go through solitude so we can listen to God and start shedding out.
Tunahitaji kupitia upweke hivi kwamba tuweze kumsikiza Mungu na kuanza kutupilia mbali.
We need to go through silence and fasting.
Tunahitaji kupitia unyamavu na kufunga.
We need to go through temptation. It is all right to be tempted.
Tunahitaji kupitia majaribu. Ni vyema kabisa kujaribiwa.
It is the right to be tempted.
Ni vyema kabisa kujaribiwa.
So even as you go through temptation, don't cry, because at times I know it's so tremendous.
Kwa hivyo hata wakati napitia majaribu usilie, kwa sababu wakati mwingine najua kwamba ni ajabu mno.
People cry, why has this happened to me?
Na watu wanalia, kwa nini haya yamenitendekea?
The devil has done, no.
Shetani amefanya hii, la hasha.
It is God that actually is doing work in you, is allowing you to be strengthened.
Ni Mungu ambaye hakika anafanya kazi ndani yako, anakuruhusu utiwe nguvu.
And depending on the resolve, depending on the nature of the calling,
na kutegemea ile azma yako, kutegemea mwito wako ulivyoitwa,
there will be a longer temptation,
kutakuwa na majaribio marefu,
a shorter trial, you know, depends on what he wants to do with you,
au majaribio mafupi kulingana na ile kazi ambayo anataka kufanya pamoja na wewe.
So it is all right to be tried by those spirits out there or by the things you're going through.
Kwa hivyo ni vyema kabisa upate kujaribiwa na hizo roho kule nje, au yale mambo ambayo unayapitia huko nje.
It is all right to walk through the wilderness.
Ni vyema kabisa kutembea katika jangwa.
But the most important thing is to learn.
Lakini kitu cha muhimu kabisa ni kujifunza.
What am I shedding out of this wilderness walk as a Christian?
Ni nini ambacho ninatupilia mbali katika mtembeo huu wa jangwani kama Mkristo?
At times it may not be material.
Wakati mwingine huenda si vitu vya kiasili.
Because you may be looking for material things on earth here.
Maana inawezekana unatafuta vitu vya kiasili na mali hapa duniani,
and you're not getting them, so you are into a lot of suffering and so on.
Hauvipati, kwa hivyo unakuwa katika mateso mengi na mambo kama hayo.
Remember one thing.
Kumbuka kitu kimoja.
God can provide everything, number one. Number two, at times he is storing up treasures for you in heaven.
Kwanza, Bwana anaweza kukupatia kila kitu, na pili, wakati mwingine anakuwekea hazina binguni.
Because the flesh we have is very temporary. If you walked and they can't knock out there, you're finished.
Kwa sababu mwili huu tulio nao ni wa muda mfupi, na kama utatembea kimwili kule nje, basi wewe umemalizika.
You're absolutely finished. It's over.
Umemalizika kabisa, imekwisha.
Now what material were you trying to accumulate?
Sasa ni mali aina gani hii ulikuwa unajaribu kulimbikiza?
Look at the Americans.
Ebu angalia wa Marekani.
They were accumulating and I warned them.
Walikuwa wanajiwekea mali na nikawaonya.
They were accumulating things, my home.
Walikuwa wanajiwekea vitu, boma langu.
My car, my swimming pool, all these things. I know those things. I live there.
Magari yangu, vidimbi vyangu vya kuogelea, haya mambo yote ninavijua, naliishi huko.
But listen to this. They became unimportant in a split second.
Lakini sikiza haya, zikafanyika zisizo na maana kwa muda mfupi sana.
You had to run for life.
Ilibidi watoroke usalama wao.
So that is how God can take our human wisdom to futility.
Kwa hivyo hivyo ndivyo Bwana anaweza kuchukua hekima zetu za kibinadamu na kuzifanya kuwa bure kabisa.
So let us learn which is important.
Kwa hivyo hebu tujifunze ni yapi yaliyo muhimu.
What is important?
Ni yapi yaliyo muhimu.
It is the spiritual. Let's just take it a little bit further as we continue.
Ni ya kiroho. Ebu tuiendeleze kidogo tu wakati ambapo tunaendelea.
And I just want to bring another experience to you.
Na ninataka niwaleteeni matukio mengine tena.
Another wilderness experience to the next level.
Nataka niwaletee matukio mengine ya jangwani kwa kiwango kinachofuata.
Elijah does the first wilderness experience.
Elia anapitia ile hali ya kwanza ya jangwani.
He comes back and then he goes into the next level.
Anarudi alafu kisha anaingia katika kiwango kinachofuata.
Of the wilderness experience.
Ya hatua ile ya kutembea jangwani.
When the Lord takes him all the way to Horeb.
Wakati Bwana anampeleka hadi Horebu.
And that's where you see the connection between Elijah and Moses.
Na hapo ndipo naona ambatanishi kati ya Musa na Elia.
Because he takes him to Horeb, the same place where Moses encountered God.
Maana anampeleka pale Horebu, pale mahali pamoja ambapo Musa kakutana na Mungu.
Now Elijah can encounter God at Horeb.
Sasa Elia pia na yeye anaweza kukutana na Mungu pale Horebu.
The Mount of Horeb, remember that in the Bible.
Kumbuka hayo katika Biblia.
So God is taking him to another level.
Kwa hivyo Mungu anampeleka katika kiwango kingine.
Which means God can always build you from one glory to the next, from one strength to the next.
Hiyo inamaanisha Bwana kila wakati anaweza kukutoa kutoka utukufu mmoja hadi mwingine, kutoka nguvu moja hadi nguvu nyingine.
Even in your walk in wilderness, even in your understanding him, even in your serving him, even knowing him.
Hata katika mtembeo wako wa jangwani, hata kumjua, hata kumuhudumia.
all the things you do,
mambo yote unayoyafanya,
God will always strengthen you.
Kila wakati Mungu atakutia nguvu.
From one level to the next.
Toka kiwango kimoja hadi kingine.
There is always so much room and potential depending on the mission you have.
Kila wakati kuna nafasi mingi na uweza mwingi kutegemea na ile huduma ambayo uko nayo.
You see that?
Waona hivyo?
And how about the Lord?
Na je vipi kuhusu Bwana?
Now let us look at the second encounter the Lord has by stepping out.
Hebu tuangalie matukio haya ya pili ambayo Bwana ako nayo kwa kujitokeza.
Let's look at the book of Luke.
Hebu tazame kitabu cha Luka.
Luke chapter 9, I'm reading from verse 28.
Luka mlango wa 9, ninasoma toka mstari wa 28.
Another wilderness experience.
Mfano mwingine wa kutembea katika jangwa.
Verse 28, the transfiguration.
Mstari wa 28, kubadilishwa.
And you can read the whole thing at home.
Na waweza kusoma hayo yote maandiko ukiwa nyumbani.
But for now,
lakini kwa sasa,
just pick the main things.
Wewe chukua tu yale mambo ya muhimu.
He says,
anasema,
about 8 days after Jesus said this,
baada ya maneno hayo yapata siku nane,
he took Peter, John and James with him.
Aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo pamoja naye.
He went up onto a mountain to pray.
Akapanda mlimani ili kuomba.
Now listen to this. Let me explain to you something important here.
Ebu niwaeleze kitu hapa kidogo.
The Lord Jesus,
Bwana Yesu,
knew that the hour was drawing nearer.
Alijua kwamba wakati unakaribia zaidi.
He knew that the moment was drawing very close.
Alikuwa amejua kwamba wakati ule unasongea karibu zaidi.
There was a serious burden in his heart.
Kulikuwa na mzigo mzito sana moyoni mwake.
There was something he knew he has to do.
Kulikuwa na kitu alichojua kwamba inabidi lazima akifanye.
And you see the way he was crying. You see the way he was loaded. You see the way he was in pain.
Na unaona jinsi ambavyo alikuwa analia, jinsi ambavyo alikuwa amehuzunisha, jinsi alivyokuwa na mzigo.
You see the way he feared some of these things.
Unaona jinsi ambavyo aliogopa baadhi ya haya mambo.
And he knew something was about to happen.
Na alijua kuna kitu karibu kinatendeka.
There is something I am supposed to do.
Kuna kitu ambacho nahitajika kufanya.
I do not know how I'm going to do it.
Sijui jinsi ninaenda kukifanya.
But I know the Father is going to help me.
Lakini najua Baba yuenda kunisaidia.
So he was burdened, overburdened. Some of the things you sit down after that.
Kwa hivyo unaona alikuwa na mzigo. Maana baadhi ya mambo naona chini baada ya hapo.
You see him praying where his tears are dropping at the Garden of Gethsemane. And the sweat is coming down as blood.
Unaona mahali ambapo machozi yake yanadondoka pale katika bustani la Getsemane, nayo pia jasho lake linamtiririka kama damu.
You see that?
Waona hivyo?
There was so much burden in his heart to save these people.
Kulikuwa na mzigo mzito sana moyoni mwake kuokoa hawa watu.
To deliver these people completely from Satan.
Kukomboa hawa watu kikamilifu kutoka kwa Shetani.
He knew that.
Alijua hivyo.
And I talked with you people so much about these things.
Na nikanena na nyinyi watu sana kuhusiana na mambo haya.
I said these things to you people. I said,
nikawaambia haya mambo enyi watu naliwaambia.
Many times when the Spirit of the Lord speaks with you, you will always know when things are moving closer.
Wakati mwingi ambapo Roho Mtakatifu wa Mungu anakunenea, utajua wakati mambo yamekaribia.
You will always know.
Kila wakati utajua.
You feel it. It makes you feel that something is about to happen now.
Unaihisi, anakusababisha ujue kwamba kitu karibu kitatendeka hivi sasa.
Something is about to happen now.
Kitu kiko karibu kutendeka sasa.
And that's what he felt at that point.
Na hivyo ndivyo alivyohisi kwa kiwango hicho.
He knew something was going to happen. Listen to what he does.
Alijua kitu karibu kinatendeka. Nasikiza anavyofanya.
Verse 28 says,
mstari wa 28 anasema,
about 8 days after Jesus said this,
yapata siku nane baada ya Yesu kusema maneno haya,
he took Peter, John and James with him and went up onto a mountain to pray.
Akamtoa Petro na Yohana na Yakobo wakapanda milimani ili kwenda kuomba.
As he was praying,
alipokuwa akiomba,
the appearance of his face changed.
Sura ya uso wake ikageuka.
You see that? The appearance of the face of our Lord changed.
Sura ya uso wa Bwana wetu ikageuka.
And then he says, and his clothes became bright as a flash of lightning.
Alafu inasema mavazi yake yakawa meupe yakimetameta.
Two men, Moses and Elijah, appeared in glory splendor talking with Jesus.
Natazama watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia, walionekana katika utukufu.
They spoke about his departure.
wakanena habari za kufariki kwake.
You see that?
Waona hivyo?
They spoke about the mission that Jesus was supposed to do.
Wakanena kuhusu ile huduma ambayo Yesu alikuwa afanye.
So you can see that when Jesus separates out,
kwa hivyo unaweza kuona kwamba wakati Yesu Kristo anajitenga,
the Lord separates out to the wilderness again. This time he goes to the mountain top, but he takes them with him.
Bwana anajitenga kwenda tena katika hatua nyingine ya jangwani, na mara hii anaenda mlimani na anawachukua pamoja naye mwenyewe.
And he begins to pray because he knows the hour is about to happen.
Naye anaanza kuomba maana anajua kabisa karibu saa inafika.
And then,
alafu,
he is sent messengers from heaven.
Anatumiwa wajumbe toka binguni.
On one side was Elijah, the other side was Moses.
Kwa upande mmoja alikuwa Elia na upande ule mwingine akawa Musa.
And they were speaking with him what is about to happen.
Nao wakawa wakinena na yeye kuhusiana na kile ambacho karibu kingetendeka.
You see?
Waona?
And you see from there the glory that hits the Lord.
Na unaona tangia pale utukufu ambao unamkujia Bwana.
The glory that hit Moses and Elijah and then hit the Lord.
Utukufu uliomgonga Elia kisha Musa na ukamgonga pia Bwana. Sikia haya.
The glory that hit the Lord.
Utukufu uliomshukia Yesu
was speaking about the glory that is going to take place after it's accomplished.
Ilikuwa inanena ama inaashiria utukufu ambao utakuweko baada ya hiyo kutimilika.
It was talking about the glory that the Lord was going to carry.
Ilikuwa inanena kuhusu ule utukufu ambao Bwana angeubeba.
For the whole earth and heaven.
Kwa ajili ya bingu zote na hata dunia.
After he has finished the work that he's going to do on the cross.
Baada ya kumaliza ile kazi ambayo alikuwa anaenda kuifanya pale msalabani.
So he was able to know that it is going to be a glorious thing at the end.
Kwa hivyo alikuwa na uwezo wa kujua ya kwamba itakuwa ni kitu cha utukufu sana pale mwisho wake.
He was empowered from there.
Akatiwa nguvu tokea pale.
The Lord Jesus was so much empowered from there and encouraged also.
Bwana Yesu Kristo akatiwa nguvu sana tokea pale na akahimizika.
There was so much power and there are deeper aspects of this conversation here.
Kulikuwa na nguvu nyingi sana, kuna vipengee vya kilindi na ndani kabisa kuhusiana na mazungumzo haya hapa.
One of them is about the restoration of the altar of the Lord. That's why Elijah is standing there.
Mmoja wapo ni kuhusiana na urejesho wa madhabahu ya Bwana na ndio sababu Elia kasimama pale.
About the need for the altar of the Lord to be restored.
Kuhusu hitaji la madhabahu ya Bwana kurejeshwa.
Towards the second coming of Christ.
Tukielekea kukuja kwa pili kwa Kristo.
You see that?
Waona hivyo?
And the other thing is Moses there brings with him the old covenant that Jesus now grafts into the covenant of grace.
Na unaona pale Musa akiwa amesimama pale anasimamia agano la kale ambalo sasa Yesu Kristo analiungamanisha katika agano la neema.
Those are deeper things we may not go into right now.
Hayo ni mambo ya kiundani sana ambayo huenda hatutaingia ndani yake sasa hivi.
But I want you to understand.
Lakini nataka uelewe.
That the Lord Jesus.
Kwamba Bwana Yesu.
Takes time off again in the wilderness.
Anachukua wakati mwingine tena katika jangwa.
Just to be able to encounter the mission.
Kwenda tu kukabiliana na huduma yake.
You see?
Waona?
Just to be able to be empowered to bring it to another level.
Yani kupata tu nguvu ailete kwa kiwango kingine.
You can do the same with your walk.
Waweza kufanya vivyo hivyo na mtembeo wako.
For as long as the Lord says we should be like him.
Kwa kadri ambavyo Bwana anavyosema inatakana tuwe kama yeye.
You can do the same.
Waweza fanya vivyo hivyo.
You can look for another wilderness experience.
Waweza kutafuta mtembeo mwingine wa jangwani.
You can look for another solitary experience just to be out.
Waweza kutafuta mtembeo mwingine wa kiupweke, yani kukua tu peke yako.
To separate yourself to meet your God.
Kujitenga ili ukutane na Mungu wako.
So he can be able to bring you to another level.
Ivi kwamba aweze kuleta kwa kiwango kingine.
There is always a lot of room for God to build you as a Christian.
Kila wakati kuna nafasi kwa wingi sana ili Bwana akujenge akutengeze kama Mkristo.
You can always walk according to the Lord Jesus.
Kila wakati waweza kutembea kulingana na Bwana Yesu.
You can always separate yourself again, like Elijah did another level. Jesus did another level.
Kila wakati unaweza kujitenga mara nyingine tena, kama Elia alivyojipeleka kwa kiwango kingine naye Yesu pia akajitenga kwa kiwango kingine.
Even Moses kept doing it in the desert, you see.
Hata Musa aliendelea kuyatimiza akiwa pale katika jangwa.
And then they appeared.
Wakaonekana.
And the glory of the Lord fell on his face.
Nao utukufu wa Bwana ukashuka juu ya uso wake.
His clothes and everything happened to him.
Na mavazi yake na mambo hayo yote yakamtendekea.
Now let me ask you one thing.
Sasa hebu nikuulize kitu kimoja.
What do you see?
Unaona nini?
What is the real lesson you see?
Ni mafunzo gani hasa ambayo unaona?
From these servants, the Lord our Savior and the two servants in the Bible, by separating in solitude.
Kutoka kwa hawa watumishi, Bwana mwenyewe na hawa watumishi wengine wawili kwa kujitenga katika upweke.
What do you see?
Unaona nini?
That means even as a Christian.
Hiyo inamaanisha kwamba hata kama Mkristo.
If there is anything you cannot perform, you cannot achieve in the physical.
Ikiwa kuna kitu chochote ambacho hauwezi kukifanya, hauwezi kukipata katika asili.
The Lord will take your weakness.
Bwana atachukua udhaifu wako.
And make you achieve it if you go through.
Na kusababishe uweze kuipata ikiwa utapitia.
Solitude.
Upweke.
Did you get that one?
Je, ulipata hiyo?
My name is strong.
Achieve in the physical.
Ikiwa kuna kitu chochote ambacho hauwezi kukifanya, hauwezi kukipata katika asili.
The Lord will take your weakness.
Bwana atachukua udhaifu wako.
And make you achieve it if you go through solitude.
Na kusababishe uweze kuipata ikiwa utapitia upweke.
Did you get that one?
Je, ulipata hiyo?
That means if there is anything as a Christian that you cannot achieve, walking in holiness, for example.
Hiyo inamaanisha kwamba ikiwa wewe ni Mkristo, kuna kitu ambacho hauwezi kukipata, kwa mfano kutembea katika utakatifu.
If there is something about walking in holiness that is disturbing you.
Ikiwa kuna kitu kuhusiana na kutembea katika utakatifu ambacho kinakusumbua mno.
If there is something about the prayers you are putting in for your family.
Ikiwa kuna kitu kuhusiana na yale maombi unayofanya kuhusiana na jamii yako.
And you feel you are not making a breakthrough.
Na unahisi kwamba hauna upenyezi.
You can always achieve it by separating out.
Kila wakati unaweza kukipata kwa kujitenga.
Moses achieves it.
Musa anaipata.
Elijah achieves it. The Lord himself separates out also.
Elia pia anaipata, naye Bwana mwenyewe anajitenga pia.
To be able to achieve these things, how can you do that then?
Wewe utaweza kuyapata vipi sasa?
He promises us.
Anatuahidi.
The Lord did promise us very clearly.
Bwana alituahidi wazi kabisa.
He said he shall send us the Holy Spirit to help us.
Alisema atatutumia Roho Mtakatifu kutusaidia.
You hear that?
Ulisikia hiyo?
Which means actually when you separate out.
Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwa hakika wakati ambapo unajitenga.
It is an encounter with the Holy Spirit.
Ni kukutana na Roho Mtakatifu.
Every time you separate out.
Kila wakati ambapo unajitenga,
you encounter the Holy Spirit.
Unakutana na Roho Mtakatifu.
When Elijah separated out,
wakati Elia alijitenga,
he encountered the Holy Spirit.
Alikutana na Roho Mtakatifu.
When Moses separated out,
wakati Musa alijitenga,
he encountered the Holy Spirit.
Alikutana na Roho Mtakatifu.
When the Lord Jesus separated out, he encountered the Holy Spirit.
Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alijitenga, akakutana na Roho Mtakatifu.
And for as long as the Lord says you should be Christ-like, then you can also separate out and encounter the Holy Spirit.
Basi unaweza kujitenga ukutane na Roho Mtakatifu.
And he promised that the Holy Spirit will help you.
Naye akaahidi kwamba Roho Mtakatifu atakusaidia.
Hallelujah. Another situation before we go to the final one.
Hali nyingine kabla hatujafikia ile ya mwisho kabisa.
Luke 22.
Luka Mtakatifu 22.
39, somebody. You can read them at home to finish up with everything.
39 mtu. Unaweza kujisomea nyumbani ukamaliza kila kitu.
Is what he says here, somebody.
Inasema hivi hapa iwe mtu.
Jesus went out as usual.
Akatoka Yesu kama kawaida.
To the Mount of Olives.
Kwenda milima ya Mizeituni.
And his disciples followed him.
Nao wanafunzi wake wakamfuata.
On reaching the place, he said to them.
Alipofika mahali pale, aliwaambia.
Pray that you will not fall into temptation.
Ombeni kwamba msiingie majaribuni.
And listen to what happens, 41.
Nasikiza kinachotendeka 41.
He withdrew about a stone's throw beyond them and knelt down and prayed.
Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba.
That's another separation that Jesus does.
Hiyo ni kujitenga kwingine ambako Yesu anafanya.
He separates against Father.
Anajitenga tena kiwango kingine.
So separation is always going to be very important.
Kwa hivyo kila wakati kujitenga kutakuwa kwa umuhimu.
You are going to have to separate from the same old you're seeing out here.
Itabidi uweza kujitenga na ile utu wa kale ambao unaona kule nje.
You're going to have to separate from your acquaintances, from your family relations, family normalities.
Itabidi ujitenge na wale ambao ni marafiki au ni watu wa ukoo au ni wandani wako wa karibu.
To be able to encounter God from one level to another.
Ivi kwamba uweze kukutana na Mungu katika kiwango kingine.
When you look at the disciples of the Lord.
Sasa wakati natazama wanafunzi wa Yesu.
What did you see about those disciples?
Unaona nini kuhusu hao wanafunzi?
They were very different.
Walikuwa tofauti kabisa.
And one of them, Peter, I want to talk about today.
Na mmoja wao, Petro, nataka ninene kumuhusu leo.
One time Peter decides to separate from the rest.
Wakati mmoja Petro anaamua ajitenge na wengine.
That's another separation.
Na hiyo ni kujitenga kwingine.
Into wilderness.
Kuingia katika jangwa.
Separating from the rest.
Akijitenga kutokana na wengine.
Let me describe it to you. You can read it later.
Hebu niwaeleze, mnaweza kujisomea baadaye.
They were crossing over to the other side.
Walikuwa wanavuka kwenda upande ule mwingine.
The Lord was fond of telling them after preaching and it was going dark, he said, let us cross over.
Bwana alikuwa amependa sana kuambia baada ya kuhubiri na kulikuwa na giza kwamba sasa hebu tuvuke twende ngambo ya pili.
He always said that.
Kila wakati aliwaambia hivyo.
So they entered a boat and they were crossing over to the other side.
Kwa hivyo wakaingia mashua wakawa wanavuka kwenda upande wa ngambo ya pili.
And when they reached somewhere in the middle.
Na wakati walifika mahali fulani hapo katikati.
All of a sudden.
Ghafla.
Jesus appeared from this direction here.
Yesu akaonekana toka upande wa mwelekeo huu hapa.
And they thought they had left him over there.
Na wakafikiria kwamba walikuwa wamemwacha huku kwingine.
You see?
Waona?
The Lord Jesus appeared from this direction here, as they were heading here.
Bwana Yesu akawaonekania kutoka upande wa mwelekeo huu hapa.
And he was walking on water.
Na alikuwa anatembea juu ya maji.
You see?
Waona?
The Lord was walking on water.
Bwana alikuwa anatembea juu ya maji.
And they were sitting in there.
Na walikuwa wameketi pale ndani.
And many of the disciples.
Na wengi sana wa wale wanafunzi.
They had been walking with Christ for a long time. They were walking with Jesus for a long time.
Walikuwa wametembea na Kristo kwa muda mrefu, wametembea naye Yesu muda mrefu sana.
And I remember at the Mount of Transfiguration.
Na nakumbuka pale katika mlima wa mageuzi.
He asked them.
Akawauliza.
Whom do people say I am?
Watu husema mimi ni nani?
They did not even know the Christ they were walking with.
Hawakumjua hata Kristo waliokuwa wanatembea na yeye.
Until Peter receives wisdom from the Father and says you are the Christ.
Hadi Petro anapokea hekima kutoka kwa Baba anasema wewe ndiwe Kristo.
Now the same Peter here.
Sasa Petro yule mmoja mmoja hapa hivi.
They are in the boat.
Wako katika mashua.
Which means they have been walking with Christ and they did not know that.
Kumaanisha wamekuwa kitembea na Kristo na hawakujua hivyo.
They are in the boat.
Wako katika mashua.
And Christ appears from this side and it's kind of evening, you know, the sea is very mysterious in the evening.
Ni kana kwamba ni wakati wa jioni na Kristo anatokea huko na unajua kwamba pale baharini au ziwani inakuwa ni tofauti sana au ajabu ajabu wakati huu wa jioni.
And all of them cried and they were terrified. They said he is a phantasm, he is a ghost.
Na wote wakalia, wakaogopa, wakasema, yeye ni pepo, yeye ni zimwi.
That is a ghost.
Hilo ni pepo.
How could they identify Jesus as a ghost, having walked with him for a long time?
Wangewezaje kumuita Yesu pepo au shetani baada ya kutembea naye kwa muda mrefu?
How possible is that?
Inawezekana vipi?
A ghost is an evil spirit. The Lord bears the spirit of the Father.
Pepo ni roho chafu, naye Bwana ako na ile roho wa Bwana.
How could they have called him a ghost, a phantasm?
Sasa wangemuita vipi shetani au zimwi?
And then it is only Peter.
Alafu sasa ni Petro peke yake.
It is only Peter again.
Ni Petro peke yake mara nyingine tena.
That recognizes him and steps out completely.
Anaye mtambua na kujitokeza wazi wazi.
That represents separating out. You see that?
Anajitokeza wazi wazi kabisa na hiyo inaashiria kujitenga, waona hivyo?
Listen to me somebody.
Ebu nisikize mtu.
When Peter separates out from them.
Wakati Petro anajitenga.
They called him a ghost. All of them said he's a ghost.
Walimuita pepo. Wote kabisa walimuita pepo.
And that's what the world does today. You are in a big boat today of the world.
Na hivyo ndivyo dunia inavyofanya leo hii. Uko katika mashua moja kubwa sana leo hii inayoitwa dunia.
The boat in the world is calling him a ghost.
Na sasa mashua ambayo inaitwa dunia inamuita pepo ama zimwi.
They have given Jesus the wrong identification.
Wamepatia Yesu Kristo kitambulisho kisicho sawa hivi sasa.
The church in Kenya, the church in the world.
Kanisa la Kenya, kanisa la duniani.
The church in America, the church in Europe.
Kanisa la Marekani, kanisa la Europa.
They have given Jesus the wrong ID.
Wamepatia Yesu Kristo kitambulisho kisicho sawa.
They call him names, they call him a ghost.
Wanamuita majina, wanamuita pepo.
It took the wisdom of the Holy Spirit and Peter recognized him.
Ikagharimu hekima ya Roho Mtakatifu naye Petro kamtambua.
And when Peter steps out,
na wakati Petro anajitokeza,
he is able to walk towards him and even defeat the laws of nature.
Anaweza kutembea akimuelekea na hata kwenda kinyume na sheria za kiasili.
You see that?
Waona hivyo?
So even in your walk,
sasa hata katika mtembeo wako,
in your walk with the Lord,
katika mtembeo wako na Bwana,
the things you cannot perform in the physical, when you separate from the mob,
wakati unajitenga kutoka kwa kikundi,
that have given Jesus the wrong identification, the Kenyan church,
ambayo imepatia Yesu kitambulicho kisicho sawa kama vile kanisa la Kenya pia,
that have been worshipping money and prosperity,
ambayo imekuwa ikiabudu pesa na ufanisi,
you see,
waona,
the evil worship where Freemason has been popular,
ibada ya uovu ambayo wabudu wa shetani imejulikana sana.
They bring big money into the church. If you separate out from there,
wanaleta pesa mingi katika kanisa. Ikiwa utajitenga kutoka pale,
then you can even pray and those cancers will disappear.
Basi unaweza kuomba na hata hizo saratani zitatokomea.
You can pray and the Lord will hear your prayers. You can pray and your kid will be delivered.
Unaweza kuomba Bwana akasikia maombi yako. Unaweza kuomba na mtoto wako atakombolewa.
You can pray and the Lord will heal you, even the doctors will be surprised.
Unaweza kuomba naye Bwana atakuponya, hata madaktari wapate kushangaa.
But we thought you had a tumor, we need to operate on you.
Lakini tulifikiria una uvimbe, inabidi tukufanyie upasuaji.
How come now it does not show?
Yawezekanaje sasa hivi haionekani tena?
Many things will happen.
Vitu vingi vitatendeka.
That is the true meaning of the scripture there.
Na hiyo ndio maana ya ukweli ya andiko hilo hapo.
You will defeat the laws of nature, you will operate like Jesus.
Utashinda na kuenda zaidi ya sheria za kiasili, kumaanisha utafanya kazi kama Yesu.
Jesus was walking on water and Peter was able to walk on water also.
Yesu alikuwa anatembea juu ya maji naye Petro vile vile akawezeshwa kutembea juu ya maji.
When he separated from the multitude that called him a ghost.
Wakati alijitenga kutokana na umati uliomuita pepo.
You see that?
Waona hivyo?
So in your walk with Christ, I want you to seek to separate out from the mob.
Kwa hivyo, katika mtembeo wako na Kristo, ningalipenda utafute sana kujitenga kutokana na umati.
Separate out. You may be alone and you see very clearly there.
Ujitenge. Unawezekana kwamba uko peke yako na unaona wazi kabisa hapo.
You see clearly that when you separate out, many people are going to call you.
Unaona wazi kabisa wakati ambapo unajitenga watu wengi sana wanaenda kukuita.
Something is wrong with you. Why are you doing that? What is wrong?
Watakuambia kuna kitu kisicho sawa na wewe. Kwa nini unafanya hivyo? Kuna kitu kilicho kasoro mahali.
Why have you gone to that false prophet?
Ni kwa nini umemwendea huyo nabii wa uongo?
How come you don't know that that's a false prophet?
Yawezekanaje kwamba uwezi kutambua huyo ni nabii wa uongo?
Hey.
Hey.
Everything I said happened.
Kila kitu nilichosema hakika tendeka.
It happened.
Ilitendeka.
And ever since when did the devil ever send somebody to come and preach repentance and holiness?
Na tangia lini shetani akamtuma mtu akuja kuhubiri kuhusu toba na utakatifu?
You see?
Waona?
To a filthy prostitute church like the Kenyan church.
Kwa kanisa chafu la kikahaba kama kanisa la Kenya.
That is prostituting between God and money.
Lile ambalo linajipeleka katika ukahaba kati ya pesa na Mungu.
You see?
Unaona?
So the issue is, when Peter steps out, he meets the same thing.
Sasa swala ni hili, wakati Petro anajitokeza, anakutana na jambo lile lile.
As he's walking on water, they are heckling him from behind. Are you crazy? So when he turns, then you see that he's sinking. You can read the scripture later.
Wakati anatembea katika maji, wanamuita, wanamuuliza kama yeye ni mwendazimu, na wakati anageuka nyuma, anaanza kuzama. Unaweza soma toka kwa maandiko.
So that means you should not look back when you step out. When you go into your wilderness experience, turn off everything. Just focus on God.
Iyo inamaanisha wakati ambapo umejitenga, umesimama kando, usirudi nyuma wala kuangalia nyuma. Weka kila kitu kando na wewe uweze tu kuangalia mbele wakati ule wa hali yako ambayo unapitia katika jangwa.
And God will bring you to the next level.
Naye Mungu atakuleta kwa kiwango kinachofuata.
He will always bring you to the next level.
Kila wakati atakuleta kwa kiwango kinachofuata.
And let's see where your help is. Your help now.
Ebu tutazame msaada wako sasa.
Where does your help come from? John chapter 16, somebody.
Msaada wako unatoka wapi? Yohana mtakatifu mlango wa 16 mtu.
The help that will help you out in the wilderness.
Msaada utakao kusaidia katika jangwa.
The help that you are going to encounter.
Msaada utakao kutana nao.
It is John chapter 16 verse 5. And you can read those scriptures and meditate over them.
Ni Yohana 16 mstari wa 5. Na unaweza soma maandiko hayo kisha tafakari kuyahusu.
And the Lord will help you.
Naye Bwana atakusaidia.
And this is meant to help you grow.
Na hii ni ya kukusaidia ukue.
Just grow as a Christian so you can be different from the other Christians out there.
Kama Mkristo ili uwe tofauti na Wakristo wengine walio kule nje.
And remember
nakumbuka
that the prophetic time has changed.
Kwamba wakati wa kinabii umebadilika.
Chapter 16 verse 5.
16 mstari wa 5.
He says, now I am going to him who sent me.
Anasema lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenituma.
Yet none of you ask me.
Wala hakuna hata mmoja wenyu aniulizaye.
Where are you going?
Unakwenda wapi?
Because I have said these things.
Ila kwa sababu nimewaambia haya mambo.
You are filled with grief, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away.
Huzuni imejaa mioyoni mwenu, lakini mimi nawaambieni yaliyo kweli yawafaa ninyi mimi niondoke.
Unless I go away,
kwa maana nisipoondoka,
the counselor will not come to you.
Huyo msaidizi hata wakujieni.
But if I go,
bali mimi nikienda,
I will send him to you.
Nitawatumieni ninyi.
When he comes, he will convict the world of guilt. Guilt in regard to sin and righteousness and judgment. In regard to sin, because men do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father. Where you can see me no longer, and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.
Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi, kwa habari ya haki kwa sababu mimi ninaenda zangu kwa Baba wala hamunioni tena. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yeye atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Hapo ndipo msaada wenu ulipo.
That is where your help is, my friend.
Hapo ndipo msaada wenu ulipo, marafiki zangu.
Your help is within the Holy Spirit.
Msaada wenu uko ndani ya Roho Mtakatifu.
So in other words, everything I taught today is about How can you encounter the Holy Spirit?
Kwa hivyo, kwa maneno mengine, mambo yote ambayo nimefunza leo hii, ni kuhusiana ni jinsi gani utakavyoweza kukutana na Roho Mtakatifu.
And I have talked about the need to separate out.
Na nimeongea kuhusu hitaji la kujitenga.
From where you are acquainted, you are doing church as usual.
Kutoka pale ambapo umezoea, unafanya kanisa kama kawaida.
Where you are doing relationship with God as usual.
Pale ambapo una uhusiano na Mungu kama kawaida.
Many times we have called it the outer court gospel, where there is a lot of daily ministry and compromise with the devil.
Wakati mwingi tumepaita nyua za nje, ambapo kuna huduma ya kawaida na kupatana sana na shetani.
So you can move into the inner court.
Hivi kwamba uingie katika patakatifu pa watakatifu.
The spiritual inner court.
Patakatifu pa watakatifu pa kiroho.
Inside the inner court.
Ndani ya patakatifu pa watakatifu.
That I'm calling you to go into.
Ambapo ninawaiteni muingie.
There is a lot of holiness.
Kuna utakatifu mwingi sana.
And you cannot live in holiness the way the Lord wants you to live. Unless you encounter the Holy Spirit.
Na hawezi kuishi katika utakatifu jinsi Bwana atakavyo uishi, ijapokuwa ukutane na Roho Mtakatifu.
Because the Lord is very clear that if you just look at a woman and lust at that woman, you have committed adultery.
Maana Bwana yuko wazi kabisa kwamba, ukimtazama tu mwanamke na kisha umtamani, tayari umefanya uzinzi.
If you look at a man and feel angry at that man, you have committed murder already. That means it's very hard for you to live that life.
Ikiwa utamwangalia mtu na uweze kumkasirikia uwe na hasira na yeye, tayari umepata kumuua. Na hiyo inamaanisha ni vigumu sana kuishi hayo maisha.
Unless you encounter the Holy Spirit.
Ijapokuwa ukutane na Roho Mtakatifu.
In other words, what I've taught you people today.
Kwa maneno mengine, kila ambacho nimewafunzeni ninyi watu leo hii
is one of the mechanisms that is in the Bible of how you can encounter the Holy Spirit.
Ni mojawapo ya hatua iliyo katika Biblia kuhusu jinsi unavyoweza kukutana naye Roho Mtakatifu.
It involves separating completely from your usual domain.
Inahusisha kujitenga kabisa kabisa kutoka maeneo yako ya kawaida.
You cannot continue encountering the Lord as a group the way Gideon was trying to do before.
Hawezi kuendelea kukutana na Bwana kama kikundi jinsi Gideon alikuwa anajaribu kufanya pale mwanzoni.
Why have these things happened to us?
Ni kwa nini haya mambo yametutendekea?
Why are we not seeing what our fathers saw? No, it will come from why has this happened to me?
Ni kwa nini hatuoni haya mambo ambayo baba zetu waliona? Hapana, itatokana na kwa nini haya mambo yamenitendekea mimi binafsi.
And then you begin to speak to him in a personal way.
Alafu utaanza kunena na yeye kwa njia ya kibinafsi.
Once you are separated from the noise that you're seeing out there.
Pale ambapo utajitenga na ile makelele unayoyaona pale nje.
He might also cause you to separate from work group acquaintance, work group meetings, whatever that you always do after work, all those things that may lead you to sin, he knows.
Pia anaweza kukusababisha ujitenge na watu ambao ni wandani wa karibu mnaofanya nao kazi kwa pamoja na vikundi hivyo ambavyo huwa mnakuwa navyo kila wakati baada ya kazi, navyo vinaweza kupeleka katika dhambi na anajua hayo mambo yote.
He may cause you to be separated and go into solitude.
Anaweza kukusababisha ukajitenge uingie katika upweke.
What the world calls loneliness.
Kile ambacho ulimwengu unaitwa upweke.
But yes, spiritual loneliness is good.
Lakini ni sawa kukua upweke kiroho, ni sawa.
Especially if it's going to bring you closer to the Holy Spirit.
Hasa sana kama inaenda kukuleta karibu na huyu Roho Mtakatifu.
And I have spoken with you very carefully about this thing.
Na nimenena nanyi kwa umakinifu sana kuhusiana na mambo haya.
I have said that the Lord promised you that the Holy Spirit, your counselor.
Nimesema kwamba Bwana aliwaahidia Roho Mtakatifu aliye mshauri wenu.
He will send him, and when he comes to you,
atamtuma, na wakati Roho atawakujieni,
he will lead you into truth, into all truth, and he will convict the world.
Atawaongoza katika kweli yote, naye ataishawishi dunia.
He will convict you too, so you can know what is wrong and what is right.
Atakushawishi hata na wewe pia, ili ujue kile kilicho sawa na kisicho sawa.
So it is very critical that as Christians we go through a wilderness experience so we can grow.
Kwa hivyo ni muhimu sana sisi kama Wakristo tupitie hatua hii ya jangwani hivi kwamba tuweze kukua.
Let us not try to a group thing with Jesus. It cannot work.
Hebu tusijaribu kumwendea Yesu katika kikundi, haiwezekani.
Otherwise we are going to wipe into group judgment, you see.
La sivyo tunaenda kuhukumiwa katika hukumu ya kikundi, unaona?
And there are certain defilements that have to lead to corporate sin.
Na unaona kwamba kuna unajisi wa aina fulani ambao unapelekea dhambi ya pamoja.
And we need to walk out of them.
Na itabidi tujitenge tutoke ndani yake.
Verse 13 of John chapter 6 says, but when he, the spirit of truth, comes, he will guide you into all truth.
Mstari wa 13 kitabu hicho cha Yohana 16 anasema, lakini wakati yeye Roho Mtakatifu wa ukweli atakapokuja atawaongozeni katika ukweli wote.
He will not speak on his own.
Hata nena kivyake.
He will speak only that which he hears.
Atanena kile ambacho anasikia.
And he will tell you what is yet to come.
Na atawaambieni yale yajayo.
He will protect you.
Atawalinda.
He's going to protect the book of Hebrews.
Atawalinda. Hebu utome kitabu cha Waibrania.
Look at what he does.
Na tuangalie anavyofanya.
Hebrews chapter 13.
Waraka wa Ibrania mlango wake wa 13.
I'm reading verse 5.
Nasoma mstari wake wa 5.
This is the promise of the help.
Hii ndiyo ahadi ya msaada
that will keep you,
ambayo itakuhifadhi,
and will allow you to do the things that the Lord has set in your life that you do.
Na itakuruhusu ufanye yale mambo ambayo Bwana ameweka katika maisha yako ili uyatende.
He says keep your life free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you.
Inasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa.
Listen to me.
Nisikize.
I have talked to you today.
Nimenena nanyi leo
about the need to separate yourself so you can encounter the Holy Spirit.
Kuhusu hitaji la kujitenga hivi kwamba uweze kukutana na Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit will provide for you.
Roho Mtakatifu ataweza kuwapatieni mahitaji yenu.
The Holy Spirit will protect you.
Roho Mtakatifu atawalinda.
The Holy Spirit will teach you.
Roho Mtakatifu atawafunza
how to pray.
Jinsi ya kuomba.
Even where you cannot pray.
Hata pale usipoweza kuomba.
Without the Holy Spirit you cannot even meet God.
Bila Roho Mtakatifu hauwezi hata kukutana na Mungu.
And if it takes separation like Elijah and Moses did, like Jesus did.
Na kama itagharimu kujitenga jinsi Elia na Musa walivyofanya, jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya.
Please separate.
Tafadhali jitenge.
Let us have a wilderness experience.
Hebu tuwe na hatua ya kupitia jangwani.
He made Moses separate whether he liked it or not.
Akamfanya Musa akajitenga apende asipende.
Things were not working there.
Mambo hayakuwa kiendelea vyema pale.
And the Spirit of the Lord,
naye Roho wa Bwana,
also allowed the children of Israel to separate into the wilderness.
Akawaruhusu wana wa Israeli wajitenge katika jangwa.
So he could clean them up.
Ili aweze kuwasafisha.
The ones that were murmuring he killed.
Wale waliolalamika akawaua.
The ones that were grumbling he killed and cleaned up.
Wale ambao walinungunika akawaua na pia akawasafisha.
Idol worshippers he separated and killed them out.
Wale ambao walikuwa na abudu sanamu na vinyago akawatenga na kuwaua.
He wants to kill.
Anataka kuua
those elements in your life.
Vile vipengee katika maisha yako.
He surely wants to separate you.
Hakika anataka kukutenga.
And so may the Lord help you.
Na kwa hivyo hebu Bwana kusaidie.
Even as you go into your wilderness experience.
Hata wakati unaingia katika hatua yako ya jangwani.
And may you encounter the Holy Spirit.
Na hebu ukutane na Roho Mtakatifu.
Because it is He that can help you to meet God.
Maana ni yeye awezaye kukusaidia ukutane na Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, whenever the Lord rises to call you,
wakati wowote Bwana atapoinuka kukuita,
the Lord rises and calls you.
Bwana ainuke na akuite.
That is the time.
Huo ndio wakati.
At which to rise up.
Wakuinuka.
And tell him, Lord, I am ready.
Na kumwambia kwamba Bwana niko tayari.
I am willing.
Ninataka, ninahiari.
Because
kwa sababu
there's a perpetual conflict between the two in every heart all over the earth.
Kuna mvutano usiokoma baina ya mawili katika moyo wa kila mtu kote duniani.
Every walking being is having that perpetual conflict on a daily basis.
Kila mtu aishie ana ule mvutano wa kila wakati katika maisha yake kila siku.
The Lord Jesus himself had that conflict.
Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa na huo mvutano.
At the Garden of Gethsemane.
Kwenye bustani ya Gethsemane.
When the Spirit is saying this.
Wakati Roho anasema haya.
And the flesh was too weak.
Na mwili ulikuwa mnyonge sana.
But listen to the point I want to come to.
Lakini sikiza ule ujumbe ninaotaka kufikia.
When I said every time the Lord calls you, please, if you can, accept.
Niliposema kwamba kila mara Bwana anapokuita, tafadhali ikiwa unaweza kubali.
And I know everyone can.
Na ninajua kila mtu anaweza.
Why did I say so?
Kwa nini nilisema hivyo?
Because.
Kwa sababu.
For example, the fasting. I will relate this calling to the fasting we do.
Kwa mfano kufunga. Nitaambatanisha mwito huu na kufunga ambako huwa tunafunga.
When you fast.
Unapofunga.
Whether it's 2 days or whatever.
Kwamba ni siku mbili ama ni siku ngapi.
You are investing credit in the kingdom of God.
Unawekeza hazina katika ufalme wa Mungu.
It is an investment.
Ni uwekezaji.
Because you don't know what is ahead.
Manake haujui kile kilicho mbele.
When you are fasting.
Wakati unafunga.
You are shielding even for your family.
Unaizingira hata jamii yako.
You are investing even not only for your ministry, even your children.
Unawekeza sio tu kwa ajili ya huduma yako peke yake, bali hata kwa ajili ya watoto wako.
And so now you hear the story is different.
Na hivyo basi sasa utasikia kwamba hadithi ni tofauti.
That the others are in drugs and what and what.
Kwamba wengine wako kwa madawa ya kulevya na mambo mengine.
But my son was always in church.
Lakini mwanangu kila mara alikuwa kanisani.
The Lord remembers your children.
Bwana huwakumbuka watoto wako.
Because you are investing.
Manake unawekeza hazina.
That is an investment.
Huo ni uwekezaji wa hazina.
The same thing with the calling of the Lord.
Jambo lilo hilo na mwito wa Bwana.
When the Lord calls.
Wakati Bwana anapoitana.
In other words, he's saying.
Kwa maneno mengine anasema,
I want to deposit.
Ninataka kuwekeza.
I want to deposit my priesthood in your home.
Ninataka kuwekeza ukuhani wangu katika boma lako.
I want to deposit.
Ninataka kuwekeza.
My treasured priesthood in your home.
Ukuhani wangu ninaudhamini katika boma lako.
It's always important to accept.
Ni muhimu kila mara kukubali.
In the short run you may not know.
Katika muda mfupi yawezekana usijue.
But just the saying of yes.
Lakini kule kusema tu ndio.
Because you don't know what is ahead.
Kwa sababu haujui kilicho mbele zako.
It's always important to accept.
Ni muhimu kila mara kukubali.
You are investing credit in the kingdom of God.
Unawekeza hazina katika ufalme wa Mungu.